Banabi anjigirizo kufa kumose tende kero eze nja uro wakanyizo kuchuse nandika yebisome sebo haba izi esidali tekewe kubie mikono iliga saba iza basoma masomago nebie bako langa bamalirizo kusoma chino chidiride okuwa vula kwa haba kuguno kukubaganye vilo wozo kumaze na kunya ngaba kugubano bogereze ganya kungeri yo kutumbulamu ensome seyo mulembe n'okuteeka mu nkola ennambika y'ebisomesebwa empya eyaleetebwa gavumenti mu matendekero aga waggulu. Mu nnambika zino bannabyanjigiriza bano bakkaanyizza okuteeka essira ku kutumbula ensomesa naddala mu by'obulimi ebyobulambuzi ssaako obutonde bw'ensi. Profesa Pius Coxwell Achanga ssenkulu wa ssettendekero wa Mountain of Moon asinzidde mu kugalawo olukungaana lw'abakugu bano n'agamba nti baagala okusomesa abayizi ebitundu 7 ku buli 10 nga babasomesa bya bwoleke ate n'abayizi ebitundu 3 ku buli 10 nga babasomesa ebyomu bitabo kiyambeko abayizi abo okufuluma amatendekero nga baliko bye bayinza okukola.
In the review of curriculum based on the guidelines National Council has sent to change our curriculum to competency based is that to realize the competency-based education and training, they are certain enablers, and it cannot only be in agriculture. To stimulate the green growth economy, you need certain things. There must be peace and stability in the country. Issues of safe waste management, we need issues of human resource, we need investment. And so we are explicit in agreement that this has to be obtained. We have realized that we need to co-create. Partnership is going to drive this.
Ye Professor Dr. Ralph Shambaga, omusomesa omukugu mu by'obulimi okuva e Bugirimani, agambye nti kisaanidde okubaga ennambika y'ebisomesebwa ng'abayizi ebiseera bingi babimala mu firudi okukola eby'obwoleke okusinga okumalira ebiseera ebisinga mu kibiina. Timothy Senjobi, kamishona avunaanyizibwa ku ssettendekero mu minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo, agambye nti gavumenti eriko amateeka geyisizza agalungamya ensomesa y'ebyemikono agasaanidde okugobererwa.
When you look at the current Tibet Act that we have, I think government has already started on that element, at least on the legal side of it, to ensure that there's the participation of the industry and also their support in ensuring skilling happens. And I think as we go on, we can look at, I think government should further look into issues of rebates and elements like that, issues of co-financing. You recall that when we had the Higher Education Science and Technology project some years back, a fairly successful internship component of that project. And one of the success factors in that was because the project was providing insurance to the industry for taking on these interns.
Meja Jeno David Kasula Chomukama, omutesteso omukulu minisitule y'ebyobulimi, mu bubaka bw'atise Ofono Wire Osinde, agambye nti gavumenti yeetaaga okwongera okusaka obuvujjirizi okulaba ng'amasomo agakulaakulanya eggwanga gongerwamu amaanyi.
Even in the pledge project here we are talking about, we cannot deceive ourselves that we can confine ourselves within the education system and forget about health, forget about social services, other social services, and we think we are going to get what we want. So we must look at a pledge project as a sub-component, a sub-system. And in that way, we can have the resources equitably distributed to engage into the activities that we want to undertake.